Abathandi bomculo wamaskandi libingelelwa ngamabhunga amfontozo ebhandeni kwadube ekhala indlondlobe kwagqoka insimbi umzulu kagqahoma inyanga abathi ifile kanti isemafini ngokudabuka ngidabuka ophongolo entumbane esigodini sasemkhuphulangweni ngoba ngilapha ngethulela isidi lamabhunga amfontozo elizophuma kungekudala ngiyanethembisa ukuthi hhayi uphekiwe kakhulu uzayithola ingoma ukushinga ikhona eyokholo ikhona eyothando ikhona ngiyacela niyithokozele kakhulu ningiseke kakhulu ngiyabonga.
Kuzethembuhle bahle, kuzethembuhle bahle.